exclusive to Zayd Hype Mag.
Kalumbila Fresh Music.
Alala.
Swa.
You.
Mayala di Mayala.
Christian is Zambia. Yeah.
Expats. Oni. Yan. Homta Feli Lunda Boys.
You. Hello. How are you doing? How was your night? How are you feeling? Davana kuyewa, baby.
Davana kuyewa, baby.
Lenza kuteka pena tinga tenge step. Ija step uyo end up a next level.
Next level.
Mujikondi chat.
Mujikondi chat.
I was thinking tankala maningi together. Together tika nkale forever. Tichinja kovintu baby. Tiseleko na infwe baby. I was thinking tankala maningi together. Together, tika kale forever. Ati chinja kovinti you, baby. Isele kona ifwe, baby. I know you deserve the pesa. So funny kakulila. Lelo ndekula ya. I'll give you one day of love. I know you deserve the pesa. Na ufwaya no kukulisha mbami. Ndekula ya. I'll give you one day of love.
Kwina kukenga ni kwa tinga kuingila kumchima kwa mkwenu inga. Chiwengila tei kumchima kwa mame inga sangu. Eyi watelela kukenga. Kutirishe inakani pepe kutingwa dami kuleshi chuteli kuikalo kukitala kwa kutelela wife matido ya inasala. Nilafu ni kukia kola sangu eyi watelela nganangananga na muni namu na mkashana wa minasala. Tala nopulo pulemu utina na minetu kelo wafuma kwetu kafumbi koka kwetu. Kukushia mitetipe wenjo wangu, wangu ni wangu. Kukushika mipelelu na kukushika mchima wa miweshi mapepi na kukukwenka. Mwakule kila soba damba na kupepa. Walenga na kulile zapaliwe na pepa. Thank you God tipa kumpelu mwana kashapa na papa. Mwambele chama nochi baby. Kalunda kakavumbie ingoda mipei. Yami home the
fair. I know you deserve the pesa. So funny kakulila
Lunda boy.
Lelo ndekula ya. I'll give you one day of love. I know you deserve the pesa. Na ufwaya no kukulisha mbami. Ndekula ya. I'll give you one day of love.
Zayd Hype Mag.